the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngibusiselenga. Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi angiluthe kangakanani wena wamanami. Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi awumfanele kangakanani wakhetha mina. Akuye wafika abangani bakho, bazama ukukufakela abangani babantu baba banezimoto. Wathi wena unomuntu, kusho mina ngingena lutho. Awuzange uthatheke, uhlale nami wangimotivator. Wathi angifane ngikushe ngihlanganise, buka manje sekunjani. Sidlula ifunga esipuni, siphila impilo yasezantini. Hey. Sando sami ngicela singavumi ukulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sando sami ngicela singavumi ukulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo. Sebejwayele, ah, sebejwayele Tando lako ingelu falisa na luto. Tando lako ingelu falisa na luto. You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngibusisile ngawe. You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngibusisile ngawe. Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi angiluthe kangakanani wena wamanami. Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi awumfanele kangakanani wakhetha mina. Kunini ngenza amaphutha, ungixolela ngikwenze isithutha. Bekuwubulima bobungano bokujolela dali. Bewuhlala ukala ngumama wami, wena mpawuling you. Ukayela usisi wami nguzevubo you. Kube buhlungu ngoba nami ngeflop and forget how lucky I am to have you in my life. Now you are my wife. Sando sami ngicela singavumi ukulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sando sami ngicela singavumi ukulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo.